ubushinjacyaha bwasabiye ibihano bwana Jean Bosco uwihoreye wamamaye mu mafilimi nyarwanda nka Ndimbati nyuma yo gusobanura imikorere y'ibyaha umukekaho burasobanura ko mu ijoro ryo ku itariki ya 24 rishyira 25 z'ukwezi kwa 12/2019 uwihoreye yasindishije Fredaus Kabahizi arangije aramusambanya buravuga ko yabikoze amwizeza kuzamwinjiza mu bakinnyi ba filimi niburanisha ryabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga rya Skype bwana uwihoreye bakunze kwita Ndimbati yari muri gereza ya Nyarugenge iri Mageragere umunyamategeko umwunganira Irene Bayisabe ari mu cyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge icyumba cyari cyakubise cyuzuye benshi mu bakurikiranaga urubanza bari biganjemo abakinanaga amafilimi na Ndimbati abafana be ndetse n'itangazamakuru ryiganjemo ryo ku muyoboro wa YouTube ubushinjacyaha burega Ndimbati guha Kabahizi inzoga yitwa Marura bugacya yisanga yararanye na Ndimbati ahantu atazi burashingira ku mvugo za Kabahizi aho yakoreraga n'ababyeyi be bemeza ko yavutse mu kwezi kwa gatandatu 2002 buvuga ko n'ifishi yo kwa muganga bakingirijeho Kabahizi igaragaza ko Ndimbati yamusambanyije atarageza imyaka y'ubukure nyuma yo guhura na Ndimbati Kabahizi yabyaye abana b'impanga yiregura Ndimbati yakunze kwikora mu bushinjacyaha ko mu magambo ye bumushingira inyuma yavuze ko ibyabaye byose bishingira ku cyo yita akagambane yakorewe yemera ko koko yakoranye imibonano mpuzabitsina na Kabahizi ariko yujuje imyaka y'ubukure Ndimbati aravuga ko nyuma yo kumenya ko Kabahizi atwite yamwitayeho no kugeza byaye Ndimbati akemera kwiyandikisha abana bakanabiwe aravuga ko hari abagiye mu matwi ya Kabahizi bakamwumvisha ko yakura miliyoni 5 z'amafaranga kuwo babyaranye akanamutegeka kujya mukodeshereza inzu itari munsi 300,000 yikomye umwe mu banyamakuru bo ku muyoboro wa YouTube ko yamuhamagaye amusaba ko yamuha miliyoni 2 kugira ngo amubikire ibanga aho arabyanga byose Ndimbati akavuga ko bigamije kumwindanyiriza izina Ndimbati aravuga ko yabyamanye na Kabahizi ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa gatatu 2019 Ndimbati aravuga ko amatariki arigwaho gusambanya Kabahizi yari yagiye ku Gisenyi umutangabuhamya ku ruhande rwa Ndimbati warugamije kwemeza ko bari kumwe ku Gisenyi urukiko ntacyo rwamubajije ubushinjacyaha bwamwamaganiye kure bwavuze ko Ndimbati mu mabazwa ye ntaho yigeze ahakana ko atari muri Kigali ku matariki arigwaho gukoraho ibyaha bukavuga ko icyo umutangabuhamya yabagamije ari ugushaka kuyobya urukiko ikindi bireguza Ndimbati n'umwunganira mu mategeko bavuga ko ku ifishi y'inkingo handitse icyiciro cy'ubudehe umuryango ubarizwamo umudugudu waturukamo ko yakingiwe indwara ya hepatite kandi ibyo byose mu mwaka yavutsemo bitari byakabayeho baravuga ko ibimenyetso bimushinja ari ibicurano umunyamategeko Irene Bayisabe aravuga ko dosiye irega Ndimbati ibumbatiye urujijo rushingiye ku matariki impande ziburana zitemeranywaho aravuga ko urwo rujijo ruturuka kuri Kabahizi n'ubushinjacyaha uyu munyamategeko aravuga ko Ndimbati yaranzwe n'umutima wa kimuntu mu kwakira abana b'impanga wa Kabahizi arabishingira ku kuba Kabahizi akibyara yarandikishije abo bana ku wundi mugabo aravuga ko iyi dosiye ituzuye bityo ko ubushinjacyaha bwagombye kuba bwarayiretse nk'uko icyaha cyo gusindisha Kabahizi aravuga ko nta kimenyetso kigaragaza koko niba yarasinze kuko ntawamupima uretse kubivuga gusa mu byifuzo by'ubushinjacyaha bwahise busaba ko igihe urukiko ruzaba rwiherereye ruca urubanza rwazahamya Ndimbati ibyaha byombi gusindisha umwana no kumusambanya bwasobanuye ko bigize impurirano imbonezamugambi bumusabira gufunga imyaka 25 muri gereza Ndimbati yabwiye urukiko ko kuri we ibyo bihano bidakwiye yasabye kumugira umwere kuko avuga ko ibyo aregwa byose nta shingiro bifite byubakiye ku kinyoma arasaba kumurekura agasubira mu buzima busanzwe akajya kwita ku bana be umunyamategeko we yabwiye umucamanza ko gufunga umuntu arengana biba birutwa no gufungura abandi 99 aravuga ko gufungwa yunganira impanga yabyaranye na Kabahizi arizo zabigenderamo kandi nta ruhare zagize mu byabaye hanze y'ibi bihano Ndimbati yasabiwe muri uru rubanza harimo n'ikirego kindi kinini cyatanzwe n'abahagarariye se w'umukobwa barasaba indishyi zingana na miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda Ndimbati n'umwunganira barasaba ko iki kirego cy'indishyi urukiko rutacyakira Ndimbati aravuga ko cyatanzwe mu buryo bwo kumushakaho indonke naho umunyamategeko umwunganira akabwira urukiko ko cyatanzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko ibyo kimwe n'ibindi umucamanza yanzuye ko azabisuzuma igihe azaba yiherereye acurubanza niba nta gihindutse umucamanza azafata icyemezo ku itariki ya 29 z'uku kwezi ariko bugira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali